Obwakaka bwa Buganda busabye abazadde okumanyisa emiti emito emigaso egy'okuuma obutonde bw'ensi. Minisita abulungi bwansi avunaanyizibwa kukuuma obutonde, amazzi n'ekikula ky'abantu, Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo yakkaatirizza ebyo. Abadde atongoza abulungi bwansi omugundu ku luguudo n'ebalabi Mayanja okudda e Nnaggalabi Buddo mu ggombolo ya Ssaabagabo Nsangi mu ssaza Busiro. Oweekitiibwa Maria Mayanja agambye nti abaana basaanye okubeera abasaale mu lutalo luno olw'okuuma obutonde bw'ensi n'okubuzzaawo, basobole okulwenyigiramu ate era kubanga be bakulembeza ab'enkya.
Engatto zikubye, oyambadde sokisi teziri mu kituli, yunifoomu ngolole, okubye ekikalu, osanuludde enviiri, watenyezza, onaala emaaso, oyaza obuliri bwo, olaba ensi obulungi bwaki? Olaga embeera yonna nga nungi awaka. Oyambyeko ku maama, oyozeza ku bintu bye mwaliiriddemu, oba bisigadde binyooka ku nsweera na bubu. Tulina okulaba nga bulungi bwansi atandikira ku kikuffe. Bw'olabika, nedi nsereko yagambanga nti endabika yo kyekitiibwakyo.
Omwami wa Kabaka atwala essaza Busiro, Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza, naye akubiriza abavubuka okwenyigira mu mirimu gy'Obwakabaka mu bitundu gye babeera, ate bafube okulaba nti emiti gyonna egisimbiddwa girabirirwa bulungi.
Oluguudo luno lukulu nnyo, n'olw'ensonga eyo ebikolebwako bingi nnyo, mukimanyi bulungi nnyo nti omulangira bw'aba anaali entebe luguudo olukolerwako emikolo egisinga, bw'atuuka e Nnaggalabi n'amala okukolebwako emikolo avaayo afuuse Kabaka. N'olw'ensonga eyo abantu b'omu kitundu kino tubasaba bannaye emiti egyo mugikuume. Emiti gyammwe naye Kabaka yabasaba nti gibeerewo musobole okubeera ng'emiti egyo gitaasa n'ettaka lyammwe, baba banaakeera ku makya nga bagenda kwongeza kutolo kukazia kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera ng'omuti ogubakola bagusalawo. Ndowooza ab'ebuddo mukimanyi waliwo omuti oguli ebuddo wali, omuti ogwo mukulu nnyo naye gwatizibwa olw'obukulu bwagwo.
Mungeri emamyuka omumyuka owookubiri owa Ssebwana Kayongo Vincent agambye nti okukola bulungi bwansi w'omugundu kisaana kikolebwa nga kumpi buli mwezi okwetoola Obuganda bwonna. Bulungi bwansi ogyetabiddwako abaana b'amasomero ssaako ne bannabusiro ab'enjawulo.